Black Market Records.
Duende
o.
Duende o.
Hey, yo, Clama.
Ah.
Duende, man.
This be lit.
DJ na chezesha ngoma yangu. Leo nakula life na adabu. Sitaji rizo napati kwa sababu. Lazima leo ni uonyeshe majabu. Check it. Leo sendi home. Sendi home kana jona doza alone. Sendi home, sendi home. Sendi home kasi toki na mutu.
He wants a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China.
Leo siendi home kasi japigwa kimunju. Minende home nilale solo na kutu. Neza ni bosa inilete vurugu. Nasikia na lawama ni njugu. Na spendi mapenku rombo sana. Na kaka hapo kando kama fala. Ambia ngeuswa kona deku juwana. Neza mspoil kejani tutalipana. Leo siendi home. Siendi home kana jona doza lon. Siendi home, siendi home. Siendi home kasi toki na mutu.
A pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China. 1+1 inakuja 11. Namfikisha di 7th heaven. Form zake ni za nyege nyege. Ati yo kwa hita siku ya njeve. Bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty girl like Dina. Original thing not China.
Leo sendi home. Sendi home kana jona doza alone. Sendi home, sendi home. Sendi home kasi toki na mutu.
He wants a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like
Ramu.
Dina. Original thing not China.
Nikuwa stuwatu. Mtejo nambari ya mishika simu saizi. Chunga manzako neza mtoka jovi raisi. Church girl na kona tebe za kikafiri. Elisikia mini msani soku mteka ni raisi. Sema kuni karibia tukanza mavaibi. Alisema ni mkunywa FYP. Mamuna ni kunywa juna glitter ka ice. Siku refusha games kue long kama shairi.
Leo sendi home. Sendi home kana jona doza alone. Sendi home, sendi home. Sendi home kasi toki na mutu.
He wants a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China.
I love sendi home cause toki na mtu. Niko na bezi shida yangu juu ni kutu. Moja na insist ni mtepe madudu. Kasi shanga yake kimeza vitu ngumu. Nda kladi yolo itoka topa dinjumu. Ni malifa inaka nako nikasupu. Na mwenye tamwai kasi mimi vurugu. Kusababisha uneno kudumu.
I love sendi home. Sendi home kana jona doza alone. Sendi home, sendi home. Sendi home kasi toki na mutu.
He wants a pretty bad girl like Dina. Original thing not China. Pretty bad girl like Dina. Original thing not China.